gore tswao ba re le bela la borago gore tswao re je swa ke mo gale kwe wa re loela wa re sabanela ba nna we
Come on, give God a big hand of praise.